Kera mu bugingo najya nibesha kenshi ngo ndu umwami Yesu ariko mbuzi imbuto nagera mu bantu bimana nkabu mu Kristo nagera mu banyabyaha nkabarusha ububi no nubu
na hindutse
nabaye
icyaremwe gishyashya
nimuze mwese byaremwe byose dukwize inkuru z'umwami Yesu nituzana abantu benshi cyane tuzahabwa imana n'Uwiteka.